Anapenda, akipenda, utapenda, minape, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye,
yeah. Nanyana nitesa,
misimutesi ye, yeah.
Uche minakesha,
wazo kwake ye,
mama ananipa pressure, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye,
yeah. Nanyana nitesa,
Simutesi, yeah.
Chemi na kesha,
wazo kwake,
mama ananipa pressure.
Mama, naleta baga nipate mahaba, au nije na Benz kama switch baba. Sione vinangaa vingine shaba, najiuliza even na roll saba. Show za mechi bila raba, kesho nkarudi na pochi la Prada. Anaonekana bila mshuma, nakimwona watu wanaduwa. Yeah, spende maisha mbayo wezi, kama kuiga wanyamwezi. Maisha flani kama mbezi, michezo flani misi chezi. Wezi kumpata kindezi, tona na ringa kishenzi.
Ila ntafanya we maye, she know that I'm number one, yeah.
Anape, anapenda, akipenda, utapenda, minape, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye,
yeah. Nanyana nitesa,
misimutesi ye, yeah.
Chemina kesha,
wazo kwake ye,
mama ananipa pressure, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye, yeah.
Nanyana nitesa,
Simutesi, yeah.
Chemi na kesha,
wazo kwake,
mama ananipa pressure.
Mama,
anapenda fame, anapenda pesa, anapenda game, anapenda kutesa. Huyu dem, minampenda, hila honey, minampenda.
Huyu napenda vitendo vya tendo, mevuka mipaka, mekwenda, mekwenda. Sasa ni kwache wendi mwona kwenda, umenilegeza laini kama mlenda. Kubwa 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 lama pretenda, unaninyo nyadamu kisha zako nenda. Wapi unakwenda, luli hapa baki na mina kupenda, penda, penda.
Anapenda, akipenda, utapenda, minape, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye,
yeah. Nanyana nitesa,
misimutesi ye, yeah.
Chemi na kesha,
wazo kwake ye,
mama ananipa pressure, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye,
yeah. Nanyana nitesa,
misimutesi ye,
yeah. Chemi na kesha,
wazo kwake ye,
yeah.